na baby nkwagala kufa mukwano okuvala na kufuna mukwano ebyange byonna byaterera wamponya bali banimba nga banchaye mikwano nenganda nemba wabye nali nunda ebyaddala bandeka mubanga kati kenkuzudde runo wekirizo mukwano guno ndese mungi tegeka bwenguteeka love no love no omukwano gugwo mukwano eno love iyo byonna byenina twala ebyange bibyo omulungi buli kyange kikyo twafuka baluganda mukwano gugwo mukwano eno love iyo byonna byenina twala ebyange bibyo omulungi buli kyange kikyo nawe mba namajja musuluwale bamusiru bebye kuteka kabasirikale eno love yabanyankole besoma ndino balina mumawe Love njagalo jigane Zekuwane kutimbe kubipande Bulicho ya galansala kubibanja Kuwa virungu sukali wa mchanga Omukwano kwendese Akwa gale bitufu yenze Sina vingi katonda kwenkute Kiriano murunji wange Omukwano kuko mukwano Eno love iyo Vyo nabye nina twala Ebyange bibyo omurunji Buli kyange kikyo twafuka baluganda Omukwano kuko mukwano Eno love iyo Vyo nabye nina twala Ebyange bibyo omurunji Buli kyange kikyo
BAM Records Producer BAM
Chino chomba tengeza kumasanga Kukwano kwanu kwangu fuge mubalimba Abaliba nimba basiba visanja Wanunula mukomera lya mabanja Chino chendiko muliro buliro Tegeka wente kandita mukiro Oba balira batyeyo mukwano Ngalavu ya fetu jisika kasiro Omukwano gugwo mukwano Eno love iyo Byonna byenina twala Ebyange bibyo omulungi Buli kyange kikyo twafuka baluganda Omukwano gugwo mukwano Eno love iyo Byonna byenina twala Ebyange bibyo omulungi Buli kyange kikyo twafuka baluganda Omukwano gugwo mukwano Eno love iyo Byonna byenina twala Ebyange bibyo omulungi Buli kyange kikyo twafuka baluganda Omukwano kuko omukwano Eno love iyo Byonna byenina twala Ebyange bibyo omulungi Buli kyange kikyo